Yeah. You gotta love it. Yo, what's happening?
How?
OG.
How?
My Saudi Canyon boy.
How?
What's good?
How? Wanaona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda
how?
Ila wanadidimiza
how?
Wanajifanya wanapenda
how?
Ila wanadidimiza
how? Kupo celebrity Kenyan kujitolea.
Yeah.
Kwa apologize ya watu haujakosea.
Preach.
Kawa ni msofti utasema wanakonea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea.
No.
Watakutusi ndio ukachi na wacheki. Wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukua celebrity garama. Jua kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga
tu.
Cause if they don't kill you they nakujenga
tu.
Babado kuna fanzo na kupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda boo. Si neutral simple boy kakila siku. But Kipchoge akivangua the same na msifu. Inauma kupambana na hizi issue. But brother usijali wezoea hizi vitu.
Naona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda
hao
ila wanadidimiza
hao.
Wanajifanya wanapenda
hao
ila wanadidimiza
hao. Hey, kukua celebrity Kenyan kujitolea.
Why?
Your downfall ndo mbogi wanga inangojea.
Really?
Lota kuchocha vloko juu na pepea. Kwa kesho ka shitani watakukemea. Remember Esther Arunga na hazi yake Helen.
Yes.
Iso sado mefungwa jusaini mafelon. Wali trend tuka wacheka when they needed help.
Why?
Tukaangalia when they busy destroying themselves. Nipoa tuweke imani kwa Yesu. Woi Jimmy Gates, siya uona siku mrefu.
Hey.
Tumemtroll bila kujuliza questions.
Like what?
Like what if that nigga fell in depression? Papa Dennis alidedi tukamchangishia. Tuka type rest in peace tukimpandisia. Ati tuko sad wal tunajua tuvle alikapitia. Wetu ni kutroll ni kaujui kitu neza kufanyikia. Mulamua amesha choka amedaizi. Joma tusi toka Twitter mbaka IG. Mini gangsta mkini troll I was ID. Buda OG wazogo shinda 5G. Mumefanya mbaka pozea amewacha injili. Ameacha kuimba mangoma za Holy Spirit. Jumna penda ongeza chumvi pia na pilipili. Ten over ten amtaki saimu na tusiwilis. Asifu mekwa force kutazama. Nyini fans in denial so of course mnajifanya. Kukwa celebrity kuwa ready for drama. Omba God akubless na self esteem ya Pastor Nganga. Na confidence ya urierogo manduli. Na willpower ya John Pombe Magufuli. And though wengi watasema ni kiburi. But that's the only way utaezana na mabuli.
Naona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda
hao
ila wanadidimiza
hao.
Wanajifanya wanapenda
hao
ila wanadidimiza
hao. Yeah, wataku show ati ya wezi fika mbali.
Hao.
But ni wivu tujo wameja makali.
Hao.
Comment section wamejaza na upuzi.
Hao.
Lakini DM same hater bado groupie.
Hao.
Ukikafunga hivi wasikiangi fiti.
Hao.
Wanatamani kuishi maisha wao naishi. Soto aki hater inangori tuko mbele.
Hao.
Get a life nigga punguza kelele.
Hao.